boy again.
B50.
You find you shine, you put the sign. I swear we lie. You turn the light. Coco, baby, no, nimekulea. Kwanza kwako nimesha zama, kwengine siwezi kutazama. Sioni, nimesha kwama, moyo umesha tulizana. Umewakaba vilaza, kudanga tena nimekata. O masikini. Tamani, oh my lord, isha kuwa so low, wako down. Nilikuona insta, umeposti picha, body lako likanita. Nikaitika, ho, ko, lo,